Ngiza mahirwe umusumwe ngenda ho mu byuma aha bimwe biguruka mu kirere
hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
hagaragara gukomera kw'isumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri
hejuru mu kirere
hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
abahanga bisi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka aho hejuru hari isanzure ntirigiraho rigarukira amaso y'umuntu arareba ubwayo akananirwa iburasirazuba n'iburengerazuba bisa kimwe ikasikazi ndetse n'ikusi ntibyoroshye gutandukanya
hejuru mu kirere
hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
hagaragara gukomera kw'isumba byose uwahagenze wese yaba umugabo bihamya n'ukuri
hejuru mu kirere
hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje
mu kirere
abahanga bisi habateye ubwoba nta busobanuro bushyitse bafite kubihaboneka mu byo umuntu abasha kwitegereza neza aho mu kirere ibicu tureba hejuru yabyo hateye ubwoba
hejuru y'ibicu tureba
uwiteka yahashashe urundi buryo bw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho ahasasa ibindi
mu kirere
biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza uwiteka yahashashe urundi buryo bw'ibicu nyamara no hejuru naho ahasasa ibindi
mu kirere
biguma bizerera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza ijya hejuru aho intege zinyura naho hafite ahandi hejuru ndetse n'abahanga bisi ntibazi iherezo ryaho aho hejuru n'imima ntibaha isumba byose yicaye ahasumba hose mana y'icyubahiro
hejuru mu kirere
abera bazaguruka bahatumagire ntibazakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo bazahishurirwa amabanga yose basobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere
hejuru mu kirere
abera tuzaguruka tuhatumagire ntituzakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere
hejuru mu kirere
abera bazaguruka bahatumagire ntibazakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo bazahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere abera tuzaguruka tuhatumagire ntituzakenera ibyo kajuru
uwo munsi
nibwo tuzahishurirwa amabanga yose dusobanurirwe iby'imbaraga tureba mu kirere